Soul generation, no baby.
DJ Realist in the mix.
I live like the sunshine in the morning when I'm yawning, like the scent of love. Ukipika jaja na mandazi, such a lovely way to start my day. We getting high as I make you call my name. Tukisikiza ngoma za Bob Marley. Napenda vile una smile usisare. Nipatie zeze nikuimbie. I wrote a song na nataka usikie. If you let me sing for you. Darling, darling, I will sing your favorite song. Cause I'm feeling lucky to have you dance along. Oh love, darling, darling, I will sing your favorite song. Because I'm feeling lucky to have you dance along. To your favorite song, baby.
Waka tupata na dishi mezani.
Rumba imetamba, sauti zoni na diari ya kumechacha.
Kila kona
yoyo kalibu kifanya extravaganza na mbili alipofika. Aleluya.
Mambo yangekuwa sawa, ndivyo walivyopanga maulana. Deni mulizoacha bado tunalipa, na tumekopa zingine China, tukajenga reli pia barabara. Zilizobaki watu wakasanya, so tujiangalie. Tuko mabaya leo kuliko jana, sikio la kufa halisiki dawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana, tujiangalie bande. Tuko mabaya leo kuliko jana, tusipoziba ufa tutajenga kuta. Tusake zetu tungali vijana.
Waumini kwa matrina pasi kwa bima, kushoto fungu la kumi sadaka kulia. Ndio maana mbele ya kanisa mheshimiwa anakula sakramenti kabla ya raia. Siku za mwisho zimeshawadia, na revelation inatuambia generation inachoma picha. Generation yetu so tujiangalie. Tuko papaya leo kuliko jana, sikio la kufa halisiki dawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana, tujiangalie.
Of my heart.
Sazingi no wanga ni noma.
Wanga ni noma.
Imani yangu ina ni choma. But I know there'll be a better day. I'm living on the edge. Sijui nitashukia kwa gani stage. Life ina nisunda kwa kona.
Sunda kwa kona.
Emotionally niko kwa boda.
Brighter days are yet to come, and no question that tomorrow there'll be good times. Oh darling, I believe with every beat of my heart.
I'm not afraid to die.
and hold me tight. Ooh,
your flawless skin, the spark in your eye,
sweet African daughter.
In the mix.
I wanna bring cows to your mama.
You make me say yeah, I'm loving what you do. Say yeah, rusha rusha mikono to say yeah, oh yeah. This feeling that you give me.
Baby, let me take you for a ride to another place where you and me can feel alright. Nikikuona, naona ndoa,
sweet African daughter. I wanna bring cows to your papa. You make me say yeah,
I'm loving what you do. Say yeah, rusha rusha mikono to say yeah, oh yeah. This feeling that you give me ever since you came my way. I'm in love with you, baby, yeah. Oh yeah, tout le monde say yeah. Cause you make me say yeah. I'm loving what you do, say yeah. Rouge, rouge, mi corno, tu say yeah. Oh yeah, this feeling that you give me ever since you came my way. I'm in love with you, baby.
Usichelewe, nilizaliwa Disemba kama wewe. Njoo njoo nipembeleze.
Moyoni ni mengi ninatarajia, dada ukivira binguni na dunia. Ili niwe na wewe muda unawadia, njoo nile rumba na wewe.
Timing imeharibiwa na kazi, na sijui nipembeleze.
nitafanyaje nichome moja na wewe niko grindi na nimekushikia zawadi yani sijui nitafikaje ningependa nikupe mwenyewe
nikiwa mbali moja na tumane sijui nitafanyaje. Tusilazimishe penzi Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi don't force it, don't force it.
Yo, Lucy, yo. Hizo ni nini ni nasikia etu kuna maboy wanajaribu kukukatia na pia kuna vile unawavutia ulikuja na mimi wanataka kunigeuzia Lucy, is there another man in your life? The countdown is the best thing my time. Ukitaka penzi ni lazima udecide. Ukitaka kwangu ni lazima uwe manusi. Ya kajongo lobo yako ya uongo. Unacheki wengi ya matuku wite chongo. Kustana muremu na nichanganya ubongo hey. Sugar
Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi tusilazimishe, tusilazimishe penzi Lucy.
Hapo nyuma umeoverload. Umetosha gari ligi yako ni ya 4x4. Zile vitu unafanya home sitaziongea mihujione manze no longer. Sikiwit mkiyango kia loto usimende kutangaza. It's not a sikiwit nimeshindwa kunyamaza.
Atika matiket sasa na jeza defense. Heavy world is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. Nimeshinda kukuachilia wewe. Oh my, nime overdose.
Overdose.
Oh my, amenijaza mapenzi.
Overdose.
Oh my, nime overdose.
Overdose.
Oh my, amenijaza mapenzi.
Overdose.
Unachonipa sahibi ya unipeleta. Usije ukaniweka. Wacha ni onje sahi, wacha ni onje tena. Hizi ni dawa za kulei yeah.
Wakuzi ya mepata master.
Nobody put it down like you, yeah, yeah.
Yes, kubagwa kitanda.
The way you put it down.
I think I'm addicted. Sasa na jeza defense. Heavy world is my witness. Nile shindo kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa na jeza defense.
It's Neat Joe.
Ile kitu iko na kitu inafanya nisikie niko mavitu. Kendelea utasimamisha jitu. Nifanya vile mifanyia chipo mwitu. Uko na swali, iko na jiku. Reggae rumba, yes me too. Nguo see through, I can see you. Mambo yangu, yeah. And I know, and I know, oh. Unakuja ukiwa komando. Ukinishike sitasema no. Oh no.
And a cool rush. And I remember you refused to kiss me. And now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much. Bet I'm not your type and you don't like the hype, cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt, and I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini isiye nikwambie I love you.
I need you realest.
I don't want this night to end before you know I need you. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Hapo lipo kama tana feel so sweet. Hapo lipo kama tana feel so sweet.
She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor. I wanna date her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor.
Why
I wanna date her.
So tell me why you do me so. So tell me why you do me so. Baby, me never let you go. Girl, me never let you go. So tell me why you do me so. Tell me why you do me so. Charlie, me not gonna let you go. Tell me not gonna let you go.
I think I saw you in the magazine, or maybe on TV. Looking me up close when you're queen, you're a queen. And if you know me well, you know I don't kiss and tell. But I want you to myself, baby.
In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor nights. That's your life on the legacy scene, baby. Won't you put me in your diary? In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor nights. That's your life on the legacy scene, baby. Won't you put me in your diary?
She's a heartbreaker. Hey. She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor.
Kamani hautawahi kosa maziwa asali. Na kila siku tutaweka party. Najua vile unapenda sherehe, vile ninapenda sherehe. No no no, mtoto kipoko, sema kile unaona kwa ndoto. Na mimi nitatimiza, nitatimiza yote. Dunia ni ndogo, sema kama tusafiri Lesotho ama Argentina, Amerika. Tukumbuke vile tulivyokazana. Tukumbuke vile tulivyong'ang'ana. Tukumbuke vile tulivyopambana. Tukumbuke vile.
Pate baby kwenye bar, uliza shori what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar, uliza shori what you drinking.
What you drinking, shori?
You know you're rolling with a gentleman. Na uliza
utapewa nini. Ulise mumeni no. Ika kuseti kwa odijo.
Need your realest.
Tuka ingia seko. Adolezi kanipanda, ikakutuzi kwenye basta, yei. Tukaingia kampo, ikasema na kupenda, ikasema unasoma. Bado na kuona daily, looking fly na kufeel even more. I wonder what I'm gonna do if you ever walk out the door.
My love is
Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Mixcloud at Nija Realist. Nija Realist.
Nija Realist.
Yeah, 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 yeah.
Going on with your body, you got it all, baby. Your papa Uganda, your mama Burundi, my African star, baby. Na umeumbwa ukaumbika, yeah. Sura shepu na tabia. So baby, tell me what you're into, with your fine face and your lips too. Ooh, and your hair, girl. Team natural, come see too. I wanna graduate. From a stalker to your lover, wanna graduate. Oh, 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 oh. You got it all going on with your body. You got it all, baby. Your papa Nigeria, your mama Somali. On us. Open your eyes to the backstabbers. Open your ears to the backbiters. So Jah guide us fully that the amatad. Tuka chezo kwa matadu. Wana leo tunachoro kwa matadu. Damu jasho na machozi tumuanangu. Uliza kiandu. I've been on the grind. So much to do, so little time. I'm only trying to get what's mine. Before nifike finish line. And I'm having a good time. I hope I get to see you again. Hope I get to see you again when the light flies. Hope I get to see you again. Hope I get to see you again. You know, they never know the story of us before the glory. I do it all again. I wish we could rewind.
My fans wanna sem, mouthful so sweet na wana chindwa tukutema. Dena, inabidi tukumeza. Matema chungu tukiwa sifu tu mahele. Cause they can never let us go. So inabidi to explore. In situation to be fall. It get toxic, hey. Nahitaji my good vibes in my lifetime. You're my only hope, baby, you are my lifeline. Keep you in my zone, in a me lifetime. And we can make it all the way. Cause they never know the story of us before the glory. And I do it all again. I wish we could rewind. Yeah, I wish we could rewind.
Follow the youngest super DJ on social media at Nijo Realist.
Whoa, whoa.
Texting you, even cucumber would be the line without you. Could be no other, no, no, no. Come on now, I'm say, oh, I hope you understand. You're the best that I have. If I had your number, I'd be forever calling you. I hope you answer, girl. We speak the lure when we through. Nyako ti beto dendile. To the better than the left.
And if love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. I hear it, Jabel. I hear it. I hate it.
baba. Baby, twende kwa baba. Baba yako, baba yako.
Aisha, unahatarisha maisha. Baba yako hunitisha, ndio maana mimi upita kwa dirisha. Aisha, nimekufuata hadi kwa kanisa. Misa imeshika, amani zangu zimeshika. Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako, ungejua vile nimekupenda mamie. Oh oh, usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako, ungejua pale nimekuweka mamie.
Baby, twende kwa ba, baba yako. Nipeleke kwa ba, baba yako.
Put my feet in the water. These are the days we used to pray for. You're all I have. You're everything I have to live for. Oh, this is heaven. Sometimes we forget to be grateful. I count my blessings. You are my blessing.
You could have been anywhere in the world, but you're here with me. Let's live it all tonight. You can show the guarantee. Life has no warranty. Are you ready? Oh, are you ready? Na na na. Oh.
Are you willing? Are you ready?
Somebody love. ila wengi walinimwa tabia. Na shefu kabarikiwa, mwanamume hisia, pesa ni majaliwa, ila wengi walinimwa hisia. Na pesa kabarikiwa, na kuona Brazil ambo Rio de Janeiro, ukiongeze wa nywele senje, nano mabizi lege. And I see you in China with the latest designer, shaking what you got to keep up on your ass behavior. Susana Bande,
nikisema niko sawa abilaya. Na maua wanakutumia ata nikiwa na we. Hawa ni watu hawana haya, kila wanakufuata si wangefuata mesaya. Wakujipeleza ni wengi, watu wakununua na kuwacha tendi. Hawa ni watu wangependa uwe deni, hey, baby usikuwe deni. Love can never be bought, straight from the heart, it can never be forced. Been there, I've done it, I've seen the results, hey. Nothing that we should hold. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever. Penzi yetu iwe forever. Napenda unavyonipendeza. Naomba penzi yetu iwe forever. Iwe forever, iwe forever.
Chana sana pata mabuda wana sare mamada na wamada wa mta wana kata vijana. Oh Afrika, Afrika na kuombea, watoto wako sizidi kupotea, urembo wako sizidi kudidimia.
No place I'd rather go. wazazi wako waje wanieleze. Umetuma wazazi wako waje wanieleze. Unitaki tena na mashoga zako waje waniambie. Na mashoga zako waje waniambie. Ndoa tumeivunja. Siamini kuna time singeishi bila wewe. Mapenzi ya kukata na shoka yasha mwakika ya soleki ya yao. Basi nenda lote mama, nenda lote mama.
Penzi unaenda niliku. Penzi inoma noma. Yasha mwakika ya soleki ya yao. Nenda lote mama.
Ukatuma loya wako ate anisome. Ukatuma loya wako ate anisome. Kuwa watoto ulo nizalia Kuwa watoto ulo nizalia Sitawaona tena. Siamini kuna time tulia padhara kanisani kwa chanda na pete Jasha mwagika ya zoleki ya yao. Nenda lote mama, nenda lote mama.
Penzi unaenda niliku. Penzi noma noma.
One drink away from saying I love you. Kuna mambo na shindwa ficha mama. Leo lazima niseme. Drunk texting baby, telling you how I feel. Maji yamezidi unga mashei. Wacha moyo ufunguke.
Cause I'm so tipsy and you're so in my head. And I'm trying not to lose my friend. Jumping off the friend zone. Jumping baby out of the friend zone, baby. And I got no parachute. Jumping off the friend zone. Jumping, baby. Out of the friend zone, baby. And I hope I'm gonna land on you.
And I hope I'm gonna land on you.
Awkward information. Vile unani checking ama aibu. Wendo inspiration ya muziki natunga kila siku. Mentally frustration, nimezificha hisia zangu. Sexual tension, baby give me your body.
Cause I'm so tipsy and just so in my head. Najaribu sana not to lose my friend. Jumping off the friend zone, baby. Out of the friend zone, baby. And I got no parachute. Jumping off the friend zone, baby. Out of the friend zone, baby. And I hope I'm gonna land on you.
My lover,
I just can't take it no more, no more, no
472-6027-593.